dale birungi binji byaita nebibi nabyo no webiri eno Uganda simbi zabula omuntu abulira ddala ne wasulutulu entalo zaita masasi gavuga abantu batti mwangane muranda kyekimu esegulamira monga njogera ya wano naye yali nsima uno ng'ebirime webiri n'obutale we butyo kati tetulina nti ebisaana gwayaka ebibira biweddewo kati bikajjo byendaba Uganda egenda nenokukama Uganda egenda egenda Uganda egenda egenda leka nkabe Kwa mufirika ngama kama ganda temubula nkoko kati omukaga ingiza mitwalo lunaku omwavu lukumi nsicheyo mubula mbuzi twalinga sima kuleta kalya paka bali wamba insolo nizifa wala omukaga kulese takalyo kosula ngolina nabana ninokukaba Uganda, 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 leka nkabe leka nsinde mukama yambe nsi yange enyanja yali ejo na Uganda yona kati ejo na mugwira kino no wechiri Kampala yalinga juno mufirika kati bagobe bwakiro ddala balagawa ona Uganda atandika wakalimo keyo musolo gumusa wagusinga ensimbi zafuna olona bireka leyo gye bamuzaala ng'ettaka tewali anti abanene bali wambali na zifa abanene bali na zifa bali na zifa bananyini ttaka bali mamufa Uganda, 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 Uganda,